Jokandila, dunia kliyanton la jere la New York, Amerik jamanatigi ye, dunia kritike soba, noye kour penal international ko fo, anika ajalaki, ko alahalaya, ana fanga yamorolente ma sife. Ofanana, ko Amerik jamana tina ajekulu la kodon, anika kokorodon chokwa sila, akafola, jekulu be alanyini ka saria buli, dunia jamana deon bela kuna, kominte, dunia saria tabulo bato. Donald Trump ye, weleda, taji boton jamana uma, noye opepye, ko, uka taji so o yelali o dabla akafola ko Amerik jamana be a jamana sona don fula a jamana be a tonosoro anika tla ka taji son wajibia ukuna president Donald Trump be wele bla kata dunia jamana uma ko uka Iran jamana fanga den kerefe anika Teheran fanga fi yurugu yurugu ko fo o fanana nani ya ufe sanifere bolo di nyokoma kanga si unishin jamana chela.